Umboniso wamashumi amathathu anesixhenxe ukuhlangana. UThixo usifundisa ukuba kulungile ukuba amaKristu ahlangane, akhonze, athandaze, acule kunye. Likhona nethuba lokwahlulelana ngemfundiso eselizwini likaThixo. Likhona ithuba lokuzisa izipho emsebenzini kaThixo. UThixo usifundisa ukuba sikukhumbule ukufa kwenkosi uYesu ide ibuye.